gonna be Kasema nijime kimeki thamani ili kesho ni tatue swala flani matatizo ya inuka hapo Yani ile tu kasema nitulie na mpenzi fulani ili kesho ni ishi maisha ya amani usaliti wa inuka hapo Yani ile tu kasema nifanye mishe zangu kwa amani ili niache makelele duniani maneno yainuka hapo Nauliza uchungu hukauki wewe hukauki wewe kama cheni cheni Nauliza huzuni why hukauki wewe hukauki wewe kama cheni cheni Sometimes I Futa lipokosa sipaoni The way Wanavyo nishutumu mbona bado sijioni Mimi najiona stengi Wawana niona enemy Goja nitulie Yawezekana nikipimo cha imani Kwa ujasiri nitazidi kipo Yanapita Kesho ni historia Niliopitia Yatakuja ponya wengine Maisha yangu Kesho ni historia Yatakuja ponya mioyo ya wengine Japokuwa ninaona ardhi Imepasuka vipande Ama nione wingu limepasuka vipande Mvua mvua yaninyeshea utadhani mi ukame Na imani bado mimi ni mzao wa kifalme Hey, Santa Nata, fata lipokata zipao